Oh, oh, my vocal gifts, nani ya sweet melodies. Machozi, machozi, check machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. Check machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. First time saw you on a Valentine's. Your smile, oh, made me touch the skies. Made a prayer, ask, could I get a chance? Say you want me, could I hesitate? Never thought one day we'll cry. Nilidhani kama jagwa ningepepea. Never thought one day we'll cry. Nilidhani kama jagwa ningepepea. Nikajipa nikatulia, nikajipa confidence itolia. Chacha kwa mabeshte mtaani, wakacheka kisema ni utani. Lightning alijua. Cheki machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. Cheki machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. White man follow stars in the skies. Same thing here, me I follow my heart. Step by step to the song I say, unlucky me found a tragedy. Never thought one day we'll cry. Nilidhani kama jagwa ningepepea. Never thought one day we'll cry. Nilidhani kama jagwa ningepepea. Cheki machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. Cheki machozi, machozi ya penzi lako. Ninani maliza, siwezi kupenda tena. Machozi ye, machozi ye, machozi ye, he he. Machozi ye, machozi ye, machozi he. Machozi yo yo yo, machozi ye ye ye, machozi yo, yeah.